tugenda mukama yebaziwe, twebaza Katonda amakya g'olwaleero, twebaza Katonda abukeesezza, twebaza Katonda nti tatulese, tatugabudde mumikono gy'omubi, tatugabudde eri amagombe mu linnya erya Yesu. Ate era nga tukyagenda maaso n'okwegayirira kuli eggwanga lyaffe, ngenda kusaba amakya g'olwaleero tugenderewo mu kusaba. Amakya g'olwaleero tugenderewo mu kusaba, tusooke twegayirire, twebaze Katonda atuwadde obulamu, n'oluvannyuma twegayirire Katonda tuwenenye ku lw'endagaano, n'oluvannyuma tujja kugenda maaso n'okumenyamenya amaanyi g'emagombe ebibadde bikwasa eggwanga lyaffe, ebibadde byegulumiza eri abakulembeze, ebyayingira emitwe gy'abakulembeze, ebyo ebibakakanyaza emitima gyabwe, ebyo ebibaleetera okubeera nga Sawulo we yabeeranga, nti amaanyi emizimu egy'emagombe ne gyamulinnyanga ku mutwe. Tusabe Katonda, twegayirire Katonda ayamba abakulembeze baffe mu linnya erya Yesu. Katonda affe taata nanyini ggulu n'ensi, taata kabaka bakabaka, tukwebaza ku lw'obulamu bwaffe, tukwebaza gwatutuusiza essaawa zino nga tukyali balamu, tukwebaza ayi Katonda, Katonda ati tutugabudde mikono gy'omubi, tukwebaza Mukama kubanga otuwadde obulamu. Waliyo abafudde Mukama, waliwo abatakyali mu nsi, waliwo abataliwo Mukama, naffe tukwebaza kubanga wetuli, tukwebaza kubanga tukyasa, tukwebaza kubanga tukyali balamu, tukwebaza gwe atukuumye, gwe kabaka bakabaka atuwadde omukka gwe tussa, weebale ayi Mukama, tukwebaza ayi Katonda, Katonda osinzibwenga, ogulumizibwenga, olwazi olw'edda n'edda Mukama, ow'ekitiibwa Katonda abakatonda, ow'ekitiibwa Katonda atajulukuka, ow'ekitiibwa Katonda atenkanika, ayi taata nanyini ggulu n'ensi, nga tuli mu maaso go Mukama, Mukama tukugulumiza, tukuwa ekitiibwa, agayanja gakusinza, ensozi zikutendereza, ebitonde bigamba nti osaanidde, ebitonde bigamba nti oli mutukuvu, ebitonde bigamba nti oli w'amaanyi, naffe amakya g'olwaleero twongera okuwa ekitiibwa, naffe amakya g'olwaleero twongera okwebaza, naffe amakya g'olwaleero twongera okugulumiza, tukugulumiza Mukama, tukwebaza gw'akumye abasumba baffe, tukwebaza gw'akumye ekkanisa yaffe, tukwebaza gw'akumye abakulembeze baffe, tukwebaza gw'atabadde mu mikono gy'omubi, weebale Katonda abakatonda, ayi kabaka kabaka otuusinzibwe, ng'otwale amatendo gonna mu linnya erya Yesu, ayi taata nanyini ggulu n'ensi, nateera kyetuva tugwa mu maaso go amakya g'olwaleero, ayi kabaka wa bakabaka, nga twenenya Mukama ku lw'eggwanga lyaffe Mukama, nga tugwa mu maaso go Mukama ku lw'eggwanga lyaffe Mukama, nga twenenya ayi kabaka kabaka, wetutambulidde obubi, wetukoledde ebitasaana, ebitali bya bwakatonda, ebitagulumiza linnya lyo, ebitakuweesa kitiibwa, otusaasira ayi Mukama, otunaze n'omusaayi gwo, otutukuza ayi Mukama, totuwaayo mikono gy'omubi, totuwaayo eri amagombe, totuwaayo kabaka kabaka, tukwegayirira Mukama, endagaano ze bayingiramu abakulembeze baffe, emitango gye bawaayo, omusaayi gwe bayiwa Mukama, ayi Katonda abakatonda, okujja kulondola Mukama eggwanga lyaffe Mukama, taata saasira, tusaasira ayi kabaka kabaka, tusaasire Mukama olw'ebyoto by'abakulembeze by'abasamize ebikumibwa Mukama eri eggwanga lyaffe Uganda, tusaasire Mukama olw'ebyoto by'amadiini kwe bayitira eggwanga lyaffe, ayi Katonda abakatonda, tusaasira ayi Mukama Katonda abakatonda, saasira osonyiwe Mukama, saasira osonyiwe ayi Kitaffe, taata tukwegayirira nti tukwatibwe ekisa, taata tukwegayirira nti otulokole Mukama, taata tukwegayirira olokole eggwanga lyaffe, taata tukwegayirira otukwatibwe ekisa, abakulembeze baffe bakwatibwe ekisa Mukama okuviira ddala waggulu, bakwatibwe ekisa Mukama okuviira ddala waggulu, nekolokole Mukama Katonda, kyusa Mukama, kyusa ayi Mukama, kyusa kabineeti Mukama, bajjemu endowooza Mukama ezitali zaabwe waka tonda kama tukwe gairi na inga tukwe tayo mkama oloko lae kabaka kabaka tugwa mmasogo kama yamba yamba kabaka kabaka nabayonga mboba line sala ozawe zeba sala omukama na yetu kwe gairi na ite mkama yamba uluganda gena mmasongo saba amachagolu walero katonda lokole katonda lokole katonda lokole we gairi le katonda alokole gwanga lyaffe we gairi le katonda ai kabaka kabaka mukama gwe yayogera inte gwange limanyi katonda mukama eyo iwalyo liwere bwo mukisa mukama labayonga tukumanyi ai kabaka kabaka labayonga twakiriza linnya lyo ne mukama tulokole lulokola ai mukama tuje mwechibi lokola ai mukama totuwaye mukama totuwayo mundalo totuwayo muwavu totuwayo mukudansi totuwayo mundwade totuwayo mubikawumpuli ai kabaka kabaka riko sandele kata yandele brozitaraba ai mukama kabaka kabaka tukwatiwechisa mulinyeri ya Yesu katonda waba katonda tukwatiwechisa omulokozi wafe tukwatiwechisa katonda waba katonda nuolugana gena mumaso ngoshaba muli nyeri ya Yesu muli manyige magombe obeko byolemesa obeko byosigokura obeko byogana ebyali byade birumba ekwanga lya fe Uganda ebyade byetegese ebikola sadaka amanya ganyo omushayi muli nyeri ya Yesu abakulembeze bibakozesa okugenda mu buyinza ebyoto byonna ebyabasamize ebyoto byonna ebyagadini we bayitire gwanga ya fe Uganda muli nyeri ya Yesu kwebali controlling ira muli nyeri ya Yesu tubise gokolula tubibete inta muli nyeri ya Yesu tubiyambula obufuzi n'obuyinza tumenyamenya buli ndagano tumenyamenya buli manya mabi tumenyamenya buli manyi g'ekizikiza muli nyeri ya Yesu Kristo Nazaresi tubiyambula obufuzi n'obuyinza muli nyeri ya Yesu imamenyamenya tubamenyamenya muli nyeri ya Yesu mufe buli manya mabi mufe buli nyama bigafa buli manyi ge magombe gafe buli manyi ge chizikiza gafe buli manyi agabadde gatulemesa gafe buli manyi agabadde galemesa gwanga lafe agaletera abakulembeze okusala onga ebagala gafe muli nyeri ya Yesu muli nyeri ya Yesu ago butagula makanisa gafe muli nyeri ya Yesu ago butagula makanisa gafe muli nyeri ya Yesu buli ndagano zonna buli kutesa kwa muhi kufe muli nyeri ya Yesu kufe muli nyeri ya Yesu tubigana oluwaliro tubyambula obufuzi tubyambula obufuzi muli nyeri ya Yesu oluganda gena mu maso ng'okutula amaanyi ge magomba g'ekizikiza tugakutule tugamenye menye muli nyeri ya Yesu ebadde birumbagana eggwanga lyaffe ebitulemesa ogena maaso ebiremesa okuwangula muli nyeri ya Yesu tubisega okolola tubyambula obufuzi n'obuyinza kabaka bakabaka taata tukuyita wegulumiza wegulumize 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 lya gwanga lya fe amachagolu waliro wegulumize katonda aba katonda amachagolu waliro ukama wabere wenchuka chuka ai kabaka kabaka sisinka ne mitima mukama ijaba kulembeze ai katonda aba katonda ai kabaka kabaka ai katonda yuzi bintu byona mukama indi mitima jaba kabaka jiri mungalo zo mukama mukama basisinka ne obakome kai mukama basi sinkani ochuse mitima jawe basi sinkani ojewe nguzi mukama wajewe nguzi obuli ake buvewo ai katonda katonda muli nyeri ya Yesu mukama basi sinkani amachagolu waliro kulibi kulune byamanyi amachagolu waliro kulibi kulune byamanyi amachagolu waliro we kulumizai mukama amachagolu waliro we kulumizai mukama muli nyeri ya Yesu ai katonda katonda oluganda osobola okweyongera yonga tusaba twegayirire katonda olw'eggwanga lyaffe muli nyeri ya Yesu ai kabaka kabaka tata tanyini gulonesi wegulumizai mukama olunaku olwaliro laga nti yegwe katonda olunaku olwaliro labisibwai mukama muli nyeri ya Yesu tukwekitibwa tukuwa matendo oluganda gena maaso nga twegayirira wegayirire katonda yonna gyoligwalimu mu nyumba gwali ku mulimu wegayidire Katonda ayambalo kole mu linnya lya Yesu.